abantu bazabaterane mu nama y'imishyikirano ikintu nabasaba nge nabasaba bakabivugaho ibintu bya caguwa caguwa ikagaruka mu Rwanda bigatuma buri muntu wese abasha kubona yaba afite bitanu akajya mu ibaro akabona umwenda abana bambara leta y'u Rwanda numva yagarura caguwa buri muntu wese akibona ku mwenda abasha guhaha ku giciro cyiza
uwaguha umwanya ejo mu nama y'umushyikirano watanga icyo yitegereza
ni ukuri nagitanga kuko abantu bambaye ubusa caguwa rwose igihari abantu bari bafite amahoro ariko mu gihe ntayo nta muntu unogira ngo nuko bitanaga wenda bitabije kugaragara reba abantu bose basigaye birwambaye nk'intuze gusa ibi bitenge bari kuzana umuntu ari kubura amafaranga yo kugura ngo abigura bidodeshe ariko caguwa wajyaga mu isoko ukagura umwenda urugero wisangamo
hakibandwa nko kuba ari abantu bari gusenyerwa hakibandwa no ku kintu cy'ubushomeri kuba nyine abantu nta kazi bagira nk'abanyeshuri bari kurangiza nta kazi bari guhita babona ugasanga nyine ariho bahereye bavamo abana b'ibirara b'ibiyobyabwenge ku kindi kibazo ni ikibazo cy'imisoro kuba bagabanya imisoro baragira imisoro ya Rwanda Reveni bakagira imisoro y'imitekano y'ibishingwe ibyo byose ukabumva nyine ari ikibazo nka bari abaturage ba Rwampara bari gusenyerwa kandi ntihagira ahandi babahaho kujya gutura urumva ugasanga bari hanze abana ibiki byose ugasanga nyine ni ikibazo ikindi kibazo baganiraho ni ikibazo kuno abacuruza bari kwishakira ubuzima bari gushakisha ugasanga baje kubirukana inkeragutabara ziti mujyane mu nzu kandi wenda nta bwishyu ufite bwo gukodesha inzu no kwishyura iyo ubamo byakuyobeye
kandi umva hakibandwa ku byiciro by'ubudehe bakareba uko abaturage bahagaze niba ari byo ko umuntu icyiciro arimo agikwiriye bakabivugaho babona ari ngombwa buri muntu bakajya bareba uko ahagaze n'ahaba bakamugenera icyiciro cy'ubudehe akwiriye batarebye kwiranga mutima cyangwa ngo bibande ati niba runaka dufite icyo dupana muhe icyiciro cyiza ikindi numva bakigaho barebe ku bacuruzi bige ku misoro barebe bati niba njyewe ncuruza ibintu bikeya ntago nkwiriye gusora n'umuntu gusora amafaranga angana nk'ay'umuntu ucuruza ibintu byinshi buri wese nawe bamugenera icyiciro yagakwiriye gusora biturukije ku bintu acuruza kuko urugero iyi butike ya hano iruzuye ntabwo izasora nk'ayo nguyu yasora bagomba rero kugabanyiriza abantu imisoro ugasora bikwiye n'uko ukora kugira ngo buri wese yibone muri wa mwanya wo gusorera leta iyi leta yacu ijye igenda iturwanaho idufashe nk'abagore baduha amafaranga twiteze imbere hari amafaranga y'abagore yaje harimo abayabona harimo n'abatayabona kandi umuyobozi wacu akabazi yuko twese atugeraho mwatubera rero abavugizi kugira ngo natwe ba rubanda rugufi tubashe kuyabona
ni ibibazo by'abanyarwanda bugarijwe n'ibiza ibyo birimo abantu bose barimo kugiraho impungenge kwimura abantu mu bintu bitateguwe kubera imvura bakazaka kuvana amatike wimuke dore hagiye gutenguka ugahita ugenda icyo ni cyo kibazo cya mbere umuntu aba agomba kwibaza
ku bwanjye ingingo nyamukuru nakumva yaganirwaho niyerekeranye n'u Rwanda n'Ubuganda ikibazo cy'umutekano hagati y'u Rwanda n'Ubuganda ikibazo kirahangayikiye cyane kubona u Rwanda n'Ubuganda bashyamiranye gutya nko kubona umwana na se bashyamiranye tumva icyo kintu rwose inama y'umushyikirano y'uyu mwaka yakigaho cyane kuko biratubangamiye muri make mu buhe buryo icyo bw'imibanire imigenderanire n'uburyo bw'ubukungu bw'igihugu cyacu urabona ko hari ibintu byagiye bidindira hari twavanaga kurya yego kujyanye n'iyo guteza umuco ibitekorerwa iwacu mu Rwanda ariko tubanye neza n'igihugu cy'ubuvandimwe nk'ubugande ntabwo biba byakorwa nabi
twebwe rero ikibazo kitubangamiye nk'abaturage twebwe tubona dufite leta nziza ariko ikibazo kitubangamiye ni kimwe ni ibyuma by'ibiryabareze batuzaniye baciye urumogi biratunezeza baca akanyanga biratunezeza ariko noneho batuzaniye ikiyobyabwenge kiruta ibyo byose bibaye byiza rero muri ya leta nini kugira ngo yisabe leta binyura kure babitubwirira umusaza perezida wa repubulika akore kubidukemurira.